Sana, 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 wee, yeah.
Kuna kubakisha neza sare ndesho ni warembo atabi lakifa keshi la mtu moku alafu wote na nyamazisha hapa ni wakika kuna kubahatisha kimoja cha kupandisha wajande shajua ni namanisha chafungaji ndege ntaka nduke sona wakisha kwangu kwangu kitu after kitu nafatanisha
kwangu kwangu kitu after kitu nafatanisha
baka kwangu mazetu zikiisha zinaanzisha kina ambi marangapi mwache kunfananisha mbia mwani fanya kivyangu sitaji mtu wa kunipasisha wale ndapo wale madui zangu chini ni gaza nashenda tanta 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 ufanya mistake zot like ima swe kundis kwa nyimbo ya hiyo inaeza fanya kionano chukwe mafimbo hiyo inaeza fanya kionano mkabe shingo kumabia tuyo tumaniza na igesti siyesi kuwensha machi wasani wanashindo kufika beya vesi anasema na marindo kwenye ngoma yako lazima ukate matibo tibo hadi kabla ya humziki rose likuwa zinashinda juu sabu tuliko tunashinda na mazibo
mazibo
kibin vitu on kisikia honi pip pip plasma chungulia nani kwenye window
nani weo
sana kula kuna kubakisha neza sari ndesho ni warembo tabi lakitu keshi la mtu mboko alafu wote na nyamazisha hapa ni wakika kuna kubahatisha kimoja cha kupandisha janjo shanjo ni namandisha chafungaji ndeye takanduke sana wakisha kwangu kwangu kitu after kitu nafatanisha
kwangu kwangu kitu after kitu nafatanisha sana 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 this back najona kasirika ha hatuna time now yeah kwa njia yangu sio kwa nini yangu namba utafanya vitu vingi sana ndo kunifanya nikasirike say feel level level tofauti bro yeah sana 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 tuko on I see you yeah ilemba